Enensisi ya fe Fena tuita mubuisi Abali woba njibavawo Fena liekubo Manyanti mukutia mukama Mwemusibu kama gezi Baibuli egamba ntio mugwagwa Ya gamba ntiteri katonda Negomba nyomu bula mubwange Nebwendi bankadie Nsigaza mafuta gayimba Agasinza katonda Obulungi nechisa Omukisa nokuganja Obuvumu nobuwanguzi Bigende nange oh, Onyambanga mokama Malaika otata nkume Enakuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mokama Malaika otata nkume Enakuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Mchibatu cho ayi mukama Mwintate enakuzange Kubigerebio ayi kabaka Kwenjege solu baluange Omukisa gwa Ibulayimu Okukiriza kwa Danieli Obuwanguzi bwa Yoswa Bibere nange Amafuta galoni Obuvumu ngo bwa Daudi Obunabi bwa Eliya Bibere nange Onyambanga mokama Malaika otata nkume Enakuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Enakuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mokama Malaika otata nkume Enakuzonezo bulamu bwange